Mokhuduthamaga hawa tsa thuto mo bokone bophirima mme Wendy Matsemela o ne a palelwa ke go iponatsa mo kopanong eo e neng e biditswe ke batswadi le morafe kwa Morokweng Primary School gaufi le Ganyesa mme a tlhopha go tsenela kopano eo e neng e bua ka tsa bomme mo motseng o o fa gautshwane wa Ganyesa. Se sa supa gore ga a na kgatlhego mo go rarabololeng bothata jwa baagi mabapi le kago e ntšha ya sekolo go sireletsa matshelo a bana. Lekoko la DA le tsile go kwalela modulasetilo yo o ikarabelang mo go tsa thuto go tsaya dikgato tse di maleba le go fetisetsa molato o kwa go moporemiri gore a beelesetse mokhuduthamaga.